Natamani mapenzi angekuwa biashara, ningekonga faida sijali hasara. Na kama mapenzi yangekuwa msafara, ningekufuata yani kila mahala, iwe mafichoni iwe ulingoni, tuende mbinguni hata iwe motoni. Maana kama tumechona jana ninawe damda, kila siku nakuonaga mpya au ni